c'est un qui s'appelle notre con. DJ.
Melundo ya gizani Aptachi News
Leta moja Leta moja
Inta
Si
Leta moja
Si
Si
Inta
Leta
Inta Where are you, my baby?
Eti usiku silali yo, minakuwaza wewe, wewe. Mchana jua kali mama wo, minakuwaza wewe, wewe. Usiku silali yo, minakuwaza wewe, wewe. Mchana jua kali mama wo, minakuwaza wewe, wewe.
Nasema na mtafuta mwaka pili yo. Where are you my baby? Chinam tap tamaka pity ma. Where are you, my baby? Well, it
doesn't want
to be one. I am not going to be a man.
When you might have to go away,
na mama wawele Tunipa Emi siku zagamua mamboli Zagamua sisera Zagamua mambo Tunipa zagamua sisera Zagamua mambo Tunipa zagamua sisera Kwe baba maili zagamua mamboli Zagamua Zagamua sisera, tunachiza kwa Zagamua mambo. Hata ujauli
Masaki zimkazi
Hata ujauli boy
Mbaki zimkazi
Hata kivuli
Mbaba kaya hii
Hata kivuli suwa
Wazewa ICU
Weka tena weka tena weka tena weka tena
Mani pospa
Weka tena weka Weka tena weka Weka tena
Baba na zini
Zela sina mpili
Wazewa keko
Jata msalaba jata
hizo Wazewa mbati
Watu wa mungu watu ishi
Nane sojua
Baba maisamu
Nani asojua deleva kazola mtu wa mungu
Chata Jesus Maela
Nani asojua
Kabalo
Chata msalaba
Msela jakama
Hey tudipare tudipare tudipare
Mani msela safi
Hey tudikuri tudikuri
Mani msodoki
Huka tudipare tudipare
Baba fei
Huka tudikuri tudikuri
Jesna Billy KK
Huka tudipare tudipare
Jibo Travela
Hey tudipare
Mjomba Idi Mwago
Wasaka Antini
Sijalala
Sela Edo
Mina ya Jesus na Billy
Anasojua
Wazewa ukachani
Waka tena waka tena waka tena waka Waka tena waka
Hata ujauli See
Attaching music
Chunky supplier Supplier Chunky supplier
Attach banner